Nawiraba yobuliriza kye kugamba bali bameka bolaba bakusaana tumbalira mu bazanyi bakatemba nina kalende byanye nkolera ku agenda leka nkunani kakaweta omulimu gwoguli gumu peta mubogamba weta mpola mpola ebyange si byamaddu buli kye nkola fo mauman jagala mbeerewo fo mauman
I wrote this song for you.
Buri chinkola for my woman.